maamulka degmada Beedhabo ee gobolka Bay ayaa anfur u sameeyay ku dhawaad 1000 qofood ayadoo wali ugu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dadkan anfurka loogu sameeyay magaalada Beedhabo ayaa u mahadceliyay maamulka dawladda hoose ee Beedhabo.
harunti bulshada la haytiyo ma imaan nagaare maamulka degmada gudoomiyoteen iyo gudeyday meelaray teegab iyo gudoomiyaha xafada ishii gudeyday salaad marka meelana haruntu sanadkii 94 soo biyaana tii mar ee taa chaarad foundation bulshada magaalada degmada janaay sanadku yamaynin ee taa meelaray 9 meelo shantarkana sanadku ma sidin inay fuuqa dhiban maalintii ma fursiyana ah kon qof leh boqol oo dumar ah iyo 400 oo meelaray magale magalkaas oo xirta iyo dadka danyarta iska jiraan balantana iyo qambisir aragtay agoonley iyo dad oo caadawad ay
anfurkan oo nuuciisa ahaa anfur wareed ayaa waxaa loo sameeyay dad danyar ah oo ku nool magaalada Beedhabo ee xarunta gobolka Bay